xafladdu waxa ay tii la dhiirigelinay saraakiil la lamo abniga gaar ahaan taliyaha saldhiga degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waliba hagaaban gaabiyeen maamulkii qaybo shal duwan ee bulshada magaalada iyo noogobro ku hayeen odayaalka dhaqanka maamulka gobolkii kan degmada dhalinyaro iyo qaybo shal duwan bulshada waxaan ku miday hubnoog ee ku qayb galay wayba ka dheeradana muhiimada la kuleeyay xafladdu iyo sada markaasay tii bulshada aan la shaqeeyay lahayeen hay'ado abniga ku jira degmada
kullay maamuus kamaydan ro moqre taawiye ee dhirgelin oo na sameeyaani hay'adii amniga waa hay'adii ka mudanay mayor kore bulshada antii ka mudanay tii ama qeybteen ka mudanay tii ani la sii waayo dadlanmahan laga misana dadla maamuus misana dadlan antii la dhirgelin mudan may aha dadka ka shaqeeyo amniga
waa tan dalinyare deegaanshii halka nagday ee fursadan galay intii soo waajibaashay gudud tali aadan may kala hambalyo may ki dhiri galiyana deegaanka in shaqay dad kale shaqay cadaalad ka shaqay garwa qabto oo dhanka garabkiiga
ee afladda tan idhaaga sintii arday ni dhiri galiidi yaa arday gooni salaame wali hadhow ayay tali saadag oo arday saahibkay aadan war dheere sheekh muqtar oo arday shaqad oo bidil in arday wali hadhow ayay gacmo furum walaaltamo wadajir dadkii isla shaqeeyaani wali siin qosuda inis walaaltama wadajir aan wanaaga in la shaqeeytan tali saadhaga aadan war dheere sheekh muqtar waa dhalinyar waaye walaan walaalkay waa sarkaal soomaaliyeed dalkan isla leedna
tali dhawaal biladka uu shaqo wacan may leenahay dadkii bulshadii reer u dhahayeen dadkii ku shaqeeyay qiimta amniga oo mankasta ku shaqeeyayna ee shaqo fayla ee diyaar ayna u mudan bigla allanka roob la shaqeeyaan adeen ha dhawaa ee lanko dhalinyaro ay weeto degmadkii kaaw may keen faraw walaa dadalka ay dad
isuuna may la nataliya welcome hudur ha ka dhawaa marna ma diin barsedhan ee hudur deegaanka uu degmadii taw malkoole malwaad roon may ka leena maana hadeen ee welcome shaqada weynaasna deegaanka hay'ad anti hadda maalmo hadda halkan hay'ad ee dardargelinta qabniga ku hay'ad maanaha eeda la karayaagi bulshada ee hordur gaar ahaan ee degmadiis dhamaanta maalmaha eeda la karayaagi meelana cadeen meel ku sii weel sida weynaasna maanaha juhdiga badan aan biya hay'ada ee kulli walaali oo dhiirranta u hayo maanaha bulshada ee hordur meel adeeg ku qoradaas meelana maanaha ee dadka intelligence ee marna maalin marsiyad dahanada dadan oo guraha badan oo aan iska keenayshay oo uu ku hodsan migaalada ay nuu dadka ka inuu andin daa adal banoon ee rajeena wali otiyaan oo ah marka ay dibdalanayn fadheena adigoos keenin dadkoos keenin ay nee leeyahay marka lanqasto walaal walaay sheega mana baniyad fulsh farshidi forma rasuul leeyahay ee suwaad sheegayna marka taasa ka dhawaan
eedeedan ka faraasagna ee xafladda dadka haqaan qaabiyay arday ee intaan geysi ciidiyadan ka maasiin ee nagmaha naqaana ee sidii awl horeba arday wada shaqeeyay jarnaan bulshada xudur isla ogniin hadan sidii iyona isku haylalay in shaqeeyno iyadin jeelna
ku wada shaqeeyo ka abniga bulshada iyo hay'ado waliba kaalin ku qaadaase nabad ka noolada oo ka bulshada